Nishike mkono Papa Sasha Vuni, ujisi na kupenda melo. Hakuna nachotishwa mbele zako, bana nisha kuchagua. Safari yangu minawe ikuwaza jana, tangu long time. So acha nikupende, nikufanye lolote, alimradi ufurahi. Sababu ni wewe, ni wewe, kuna mwingine? Asema baby in my heart, yeah.
I never let you
leave me,
I never let you down.
You're my everything, I'll never lie.
Nishamiliki mali vitu vya